get a music. Me savior, I come into my life and another redeemer. Shine is my top button, I'm a semi rather clever. Send me by the spirit, now I know man, I believe.
Come on, mighty God.
Chukua.
Kwa God, nakupa hizi flow, it's not for just a show. Yes, it ana kukol, na we mgive it all. So kumisepi na do, na chacha tunago. Siku Christ a lily wash, mimi ni na recall. Kama nguo kwenye soap, ka oshwa ni ka blow. Na we sasa mkong, akujibu hapo. Blood yake iku close, hazeke ziku full.
Mungu akutipta, huku unasita. Moyo na kuwasha, dhambi za kumara. You try to make a run, lakini usha handwa. Kusho kumezoka, magoti ni baba, tuna pray, tumekosa. Please nyoosha mkono wako ndiposa. Uguze roho zetu, maisha iwe tosha.
Nilikuwa trapped na shetani kama cockroach kwenye chopper roach. Hoi hoi, sema hoi hoi.
Hoi hoi.
Haka uchafua moyo wangu, ukavunja kwa nafsi yangu. Lakini leo, memsafi kama sakafu iliyotiwa dasta. Nanukia kama alabasta. Kuja faster, akutakase. Moyo wako au safishe. Ni mimi Mungu na kusihi usizizuru dhambi zangu.
Kipimbe, Yesu ametenda mema. Kila siku ye kanipa rehema. Na neema, mimi nitasema. Vile ye huendelea kuwa mwema.
Rafiki,
kanipa riziki. Kila siku ye ndio unibariki.
Hebu ruka juu,
amekuokoa.
Hebu ruka juu,
amekubariki.
Hebu ruka juu,
amekutakasa.
Hebu ruka juu, hebu ruka juu, hebu ruka juu,
amekubariki.
Hebu ruka juu, hebu ruka juu, hebu ruka juu.
Mesopta nothing but a pale man was in a set under the deceiver. Jesus Christ me savior. I come into my life and honor the redeemer. Shine his metal button, I'm a semi-roda clever. Send me by the spirit, now I know man I believer. And me not kill them, say. And me not kill them, say. Send me by the spirit, now I know man I believer. And me not kill them, say.
Nani ndiye mwanzo tena mwisho.
Oh, yeah.